Bakugumbye ndiisa n'ebitongole eby'obwannakyewa baagala gavumenti ebeeko kyekola mu bwangu mu Uganda olw'amasavu agakolerwa mu makolero agatali gamu agakola ebyokulya ne gagenda gasaasaanira eggwanga abantu ne bafa endwadde ezitasiigibwa. Abali mu nteekateeka y'okulwanyisa amasavu gano agayitibwa Industrial Produced Trans Fats bagamba nti wateekwa okubaawo ekikolebwa ekyamangu. Joan Kembabazi, Advocacy Officer mu projekiti y'okulwanyisa amasavu gano mu Center for Food and Adequate Living Rights, ekimu ku bitongole eby'obwannakyewa ekirwanirira abantu babeere balamu, agamba nti abantu beetaaga okwogiwazibwa ennyo ku nsonga y'obulabe obuli mu bintu bye balya ebirimu amasavu agakolerwa mu makolero, so nga ate kyetaaga gavumenti eteekewo nayo amateeka amakakali. Ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kigamba nti abantu 2,78,000 be bafa buli mwaka olw'okulya amasavu ag'engeri ng'eno. Batunuulira ebyokulya bye bagamba nti ebimu ku byo bye bireese ebirwadde ng'omutima, entunnunsi n'ebirwadde ebirala ebiva ku misuwa okwetugga olw'amasavu agayingiramu. Bagamba nti ebyokulya ebimu bibeera mu muzigo nga margarine, ne mubaamu emmere ekolerwamu bekeri ng'emigaati, endala n'esiikibwa busiikibwa n'ebyokulya ebirala ebyangungu byonna nga biyita mu butto. Mu Africa, South Africa ne Nigeria ge mawanga gokka agakyagoberedde ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna, agasinga amalala mu Africa teganabagoberera nteekateeka eno. Mu Uganda mu mwaka 2019 abantu 2,800,000 be baafa ku ndwadde ezeekuusa ku mutima.